Galili land, let's go.
Singiri, inbox ya manzi yangu kwa boss. Haingiri pote mshara wangu ni uzembe. Mkeo wanongu wana boss, mini boss yo mke wangu mzembe. Nonga pesa yangu kizembe. Mesha siyaretie uzembe, ni kwate kijeshi. Ukianguka umengushwa kizembere. Hauna swaga, una pesa, haumpati anti, wala vimde. Penzi dira pesa, ni penzi uzembe de. No bad but that's who can record this track kizembe. No bad can think twice, nakapata the idea kizembe. Boom medias, play on air this track kizembe. How we tell uzembe jomba, kuipanga family, kuzichanga ndoko ma, kujenga family. Uzembe family ni ebora.
Ati when you boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Stop mozembe, mozembe. Make a little land, let's go.
Umemwacha manzi yako na jatoa mimba yako eti uo ni uzembe. Amekula vya kwako na ujakula vya kwake wa umeliwa kizembe. Haja mwacha mumewe na umemwacha mkeo kwenye mapenzi ni uzembe. Kijana acha kulala lala mka saka dili dili wacha mauzembe uzembe. Ujalipa kodia pango, unauto sula kwa bango. Kuso zipo nyingi we, kuna hata mpango, mecha haitaji uzembe. Mwanzio kapata mia uo, mekosa hata moja we ni zilo. Hola, unaka ubongo ka uzembe. We ni good smoker, good blanka, wezi kutoka, umefeli kizembe. Auzingati alama balabalani, unangalia wasichana, unaendesha kizembe.
Aki we ni boy, bo boya, we ni woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Stop mozembe, mozembe. Make a little land, let's go. Ati when you boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Boy, bo boya. When you woman ni mzembe sana. Stop mozembe, mozembe. Make a little land, let's go.
It's way big boys. What?
Little France.